Obuzibu bwa kwatula na okimanyi si byangu kwatula. Bo bizibu wazamba numwa zabasomera kebaluwa mu basa. Kera kumacha nenekolako nekwetega waleri woyitira. Emisono gyenviiri nenkyusa n'obugoye buliko bwone mwambala. Nezira kulaba bukasibira olwo neyisawo every minute. Ndowooza obaolyawo nakukema noshemerera n'ompita. Naera kotunula eri otunula bali obanga talaba. Ontadde katandaalo laba kati bampita wamalo. Onkusabala tewebuzabuza nkusabala. Onkusabala simanya yagala male chatula. Onkusabala tewebuzabuza nkusabala. Onkusabala simanya yagala male chatula. Kusabala flights make a lava. Mbere yo lava nga kwe malava.
Ian Pro.
Kusaba do it for me. Tochigeza kukana bambi do it for me. Ebyo bireke byabali. Biba kugamba tugwe nenda bachamuli. Yansate kosa. Listen to me kusaba give me the chance. Kazi vena ntoli. Zikiriza nja kutamulira kuntoli. Unkusaba love. Tewe buzabuza unkusaba love. Unkusaba love. Simanya ya gala male chatula. Unkusaba love. Obuzibu bwa kwatula na okimanyi si byangu kwatula. Bo bizibu wazamba numwa zabasomera kebaluwa mu basa. Kusaba do it for me. Tochigeza kukana bambi do it for me. Ebyo bireke byabali. Biba kugamba tugwe nenda bachamuli. Yansate kosa. Listen to me kusaba give me the chance. Kazi vena ntoli. Zikiriza nja kutamulira kuntoli. Unkusaba love, tewe buzabuza unkusaba love. Unkusaba love, simanyo ya gala male chatula. Unkusaba love.